Tani wamu saza baga romutia Mwanyi wa simara vieko nange sefuna Yenze nduka wa mwasomesa muige Simba miyamari ya simbi chuna cheyama Nizalwa yesha mabare masaka wali Kukwa tani ye kukondo ye wafetogula Nizalwa yesha mabare masaka wali Owete la chaba kuze wafetogula Mwale ronko meunga nino bujulizi Bananga tana fensi tupapa kujevuma Bajibenda vieko wanabari kububinga Katibeba sekuru vechivu piranga bafuga Nange kamwa kogera imbanga museka Naliko mumere mbya bajimwandaba Nasiganga chute kisingeno museka Nentembe yobulega nokuvumwa nevuma Nena abari manjerega bwesirifuna Kati ate basasula nsimbi nango okundaba Banango omulamu tasekererwa
Nyikiro sawa omulamu tasekererwa
Omuli wo teringa byofumba bidiba
Nyikiro sawa omulamu tasekererwa
Omuli muyimbi ngeri nnya tonalifuna
Nyikiro sawa omulamu tasekererwa
Olwalero ndi kugwa muntu akyasula obubi Bawera bange yakoma mu ebyo byokola Togwa musubi mwatu nyikira Obulamu bwe bugagga n'abaganda bagera Tewali mugagga wana atato banansimbi Lwakuba gye nvudde waabwe tebamubikkula Buli gwe weesimisa yaliko obubi Obulamu bwe bugagga bamala ne bafuna Ne pasita bugembo oyo gumwesimisa Yaliko mu mbeera embi nga kyali ekibula Esubula ebikajje bugembe gwe mulaba Nga bissa ku mutwe mpaka gy'anaabitundira Naye kati omusanga mu kkanisa ye Naawe nyigira olunaku olulu lubiki Oyo nnabbika kande ku bbiri Naye yali muyimbi era nga nze gw'olaba Yatema ne ku manda Ng'asawa kompawundi Yasubula ku mwenge Ng'agujja nakasajja mu kiwunya gy'agutundira Naye kati ye naggaga Naawe nyigira olunaku mwatululisha Maama fiina gw'olaba Nga yesi wangu gye yayita Yali kawusigalo Chovola bayamba nyo amanye na kubweruna Bula saloni maka mwai Yali mkubi wa besi musina boga Na pika kande na asima kumusa vila Katiyo mkuba sumba vya gaza mkwanga lino Senga katana yali mkazi mwona kunyo
Nikira sabo mwona mtasikirwa
Mkama ya mwani kulela ya lungama
Nikira sabo mwona mtasikirwa
Katisemi inti atikula tuwele vizimbe viwela
Nikira sabo mwona mtasikirwa
Senga kulanama Yali mfubi kunyanja Yavuga kuboda Ngatunda nembafu Na yeda bagwe kwa juga Mokama ya mwani kulensi ya chuka Banango mula mutasikirewa
Nikiro sabo mula mutasikirewa
Olimu muzikola nilodia kutigumia
Nikiro sabo mula mutasikirewa
Diguli wajifunda na yomo limu guabula
Nikiro sabo mula mutasikirewa
Saka teku ima mumpane Ampana mulino mula angira mamwe ya nashakwa Umanyibu ukuru wachokenda Manyati nejofasi wangu wakulabwa Ebiro oze binji bitu umoyo Ujirwe nduza ze shafu Mwe nanda wanaka umbe kukubu Ebizibu vya dunia bambi uzise Teria jaka sura kolinda Kubanga batiri nabe basingo kuzagara Waka munoyo kwewe gumba Na ye ya ita mubulumi ya simbio tifuna Yasubula kubye nyanja Kwali kuno nyansimbi Ebya driving school ye ya vitandika Yasoko pireta mugwanga Western driving school Abaji manya munjulira Yavuga ne ku taxi Ngano nyansimbi Kati ambasada we kwange eri abahangali Ngate ambasada wa benzi mu Uganda munu
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Yasoko kuwa president ni moro kakwe
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Yali cross country dala benzi mpye
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Wamasa wa shirianga aa weni mbewa
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Salimu salimu ganda waka kusema
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Yasukira wa mama chameru baga wanu Ngamu wane kamero lusi nasura Katie chief listener Mugwanga lino Ense chuka Mugaga sakalala manye mumulira
Nikiro sabo mula mutasikirwa
Yali makoko nana nsi mumatandika
Nikiro sabo mula mutasikirwa
yatunda kusukali kulu yakola kumajambia yatunda nolwanyo ngaluza abantu ne bakole mefaliso kati beba ndikibeshimuka yenna nyine yuga chike ensachuka omugaga chirumira fenago twesimisa kali mutembe ijja tatu kaludda wa yasubula ne kubugali chirumira gomulaba mukama nayambe ezifuna kati sebo ambassador yakulira abagaga kwagala noyo gumulaba omugaga busulo wekatosi yali muvube ku nyanja bwatyo mukama nayamba esimbi nazifuna kati byomere umalukayo wasuza property naye yasooka mu bwapota mukomo nayamba kati bebandikibe ekibuga era byomere saba kabona jumba naye yatoba nedduniya yasitula amatrokoyo ngensawo agisa kubega mpaka kufuso yapaka saako ewa ajimwanji bugerere munanjulira kenzo yashimanga mazzi masaka munjulira kikumi kikumi jirikani okugifuna bitalo yayosha amanda gwe yasomera simakula yali mpale mbaya muberu yasitula ebyuma nga bwasibekikali kakana banango mulamu tasekerewa shipa yasooka mundiyo kifo wetwajira jaki kisita amanyi obwawo sigalo bwe buluma